mitume kwa nguma o, mitume bazile nguo, aye ule joke ya na omre u, ele ule joke ye nyanyo, anuo misa wanuo,
aulezo
anuo, ye ye marianu na mama na mweyo, ye anu. Mano, 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 mano